waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
laba mas-uul oo sare oo ka tirsan warbaahinta b b c ayaa iska casilay xilalkii ay hayeen kadib markii lagu eedeeyey eex hay-adeed oo ka jirta idaacadda dadweynaha ee boqortooyada ingiriiska. dhaliilaha ayaa loogu fiirsaday tafatirkii khudbad uu jeediyey Donald Trump ka hor intii aanay dad mudaharaadayay weerarin magaalo madaxda Maraykanka, iyada oo faallo bixiyayaal badani ay habka khudbadda loo dhigay ku sheegeen marin habaabin. warbixintan oo Edwina Gainan u soo qortay SBS News ayaa faahfaahinaysa. warbaahinta b b c da ayaa ku khasbanaatay inay iyada qudhoodu ka waramaan dhaliilaha looga soo jeediyey dalka Ingiriiska iyo dibaddiisaba.
Some breaking news to bring you about the BBC. The BBC chairman has announced that both the director general Tim Davie and the news CEO Deborah Tennis are to resign.
War degdeg ah oo ku saabsan BBC, gudoomiyaha BBC ayaa ku dhawaaqay in agaasimo guud Tim Davie iyo madaxa wararka Deborah Tennis ay labaduba is aasilayaan ayay yiraahdeen. taasi waa idaacadda dadweynaha ee boqortooyada Ingiriiska oo shaacinaysay in ay laba mas-uul oo sare is aasileen. arrintan ayaa timi kadib dhaliilo iska soo daba dhacayay muddo ku dhow 7 oo lagu falanqeynayay documentary magaciisa la yiraahdo Trump A Second Chance oo ay sanadkii hore baahisay barnaamijka Panorama ee BBC. arrintan lagu murmuyo ayaa ku saabsan tafatirka khudbad uu madaxweyne Trump u jeediyey mudaharaadayaashii magaalo madaxda Maraykanka 6 Janaayo 2021. qaybta khudbadda ee lagu muransan yahay ayaa ah qayb laga sameeyey 2 jab oo la isku kabay, waana tan sidii ay markii hore khudbadda ugu jirtay.
We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women.
Waxaan noo soconaa magaalada madaxda, waxaanan dhiirri gelin doonaa senatoradeena iyo xildhibaanadeena geesiyada ah, ayuu yiri. haddana waa tan sidii ay BBC-du u sii deysay.
We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you. And we fight like hell.
magaalada madaxda ayaanu aadeynaa oo aanu idin la joogi doonaa, waynu dagaalami doonaa, si adag baynu u dagaalami doonaa, ayay ka dhigeen inuu yiri. warbixin ka soo baxday gudaha BBC da oo uu qoray nin saxaafadda kala talin jiray BBC ayaa sidaa loo tafatiray khudbadda ku tilmaamay mid aad marin habaabin u ah. qayb ka mid a warbixinta ayaa 7 hore lagu daabacay wargeyska Daily Telegraph. ninka waraaqa hoosaadkan qoray oo magiciisa la yiraahdo Michael Prescott ayaa ah weriye iyo la taliyo hore, islamarkaana u shaqeeyey Theresa May xilligii ay ra-iisul wasaaraha ka ahayd xisbiga Tooriga ee Ingiriiska. marka laga soo tago in ay iftiimisay tafatirka khudbadda Trump, warbixintu waxay kale oo muujisay walaac ku saabsan eex Israa'iil ka dhan ah oo ay qaybta carabiga ee BBC-du kaga hadashay dagaalka Gaza, iyo sidoo kale inay u eexdeen bulshada transgenderka la yiraahdo. cadaadisyada BBC-da ku imanaya ayaa soo kordhiyay tan iyo intii arrintu soo ifbaxday, iyada oo hogaamiyayaal dhinaca midigta ahina ay ka hadleen sida ra-iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Boris Johnson oo dalbaday in tallaabo laga qaado.
I'm afraid, folks, I am going to be in the sad position of finally cancelling my license fee payment, and I suggest you do the same.
saaxiibayaal, waxaan ka xumahay inaan joojinayo bixinta khidmadda ruqsaddii aan ku daawan jiray BBC. waxaan idiin soo jeedinayaa inaad sidaas oo kale yeeshaan, ayuu yiri. agaasimaha guud Tim Davie ayaa qoraal waaxadii soo saaray ku qirtay in qaladaad la galay, isla markaana uu qaadanayo mas-uuliyadda ugu dambaysa, balse waxa uu sheegay in BBC-du guud ahaan si wanaagsan u shaqaynaysay. madaxii wararka Deborah Tennis oo iyana is casishay ayaa sidoo kale qiratay oo qaadatay mas-uuliyad buuxda, balse waxa ay diiday in BBC-du ay xatay. madaxweyne Trump ayaa isaga oo adeegsanaya bartiisa bulshada ee Truth Social si layska filan karayay u soo dhaweeyay is-casiladaha.
These are very dishonest people who tried to step on the scales of a presidential election. On top of everything else, they are from a foreign country.
Kuwani waa dad aad u been abuur badan oo isku dayay in ay dheeliyaan doorasho madaxweyne. Waxa ka sii daran waa dad ka yimid dal shisheeye, dalkaas oo dad badan u arkaan saaxiibkeena koowaad waa arrin dimuqraadiyada u xun ayuu ku qoray bartiisa. Laakiin inkasta oo ay casiladahan caanka noqday ay muujinayaan mas'uuliyad dadweyne, ayaa haddana waxaa weli su'aalo ku gadaaman yihiin doorka BBC iyo daacadnimadeeda. Tafatirihii hore ee wargeyska The Sun, Kelvin McKenzie, oo waraysi siiyey BBC-da qudheeda, ayaa sheegay in xilligan lagu jiro oo ay warbaahintu kala firidhay ay doorka warbaahinta ee idaacaduhu ciriiri gelayaan.
It's a controversial area, news. Constantly, there are at least two sides battling away, and in this country right now, there are probably six sides battling away. And I think it's
warkii waxa uu noqday mid dhinacyo loo kala jiitay, mar walba laba dhinac baa iska soo horjeeda. Waqtigan xaadirka ahna waddanka waxaa ka jira ilaa lix dhinac oo tartamaya in cid kasta la qanciyaana suurtagal ma aha. Waxyaabaha sida jarjaridda khudbadda Trump waa arrin dhibkeeda leh. Marka aad madaxweyne sidaa ku samayso, maxaa laga filayaa inaad dadka danyarta ahna ku samayso? Haddii aan war sax ah lagugu aamini karin, maxaa kale oo lagugu aamini karaayo ku canaantay BBC-da? Wuxuu sii raaciyey oo BBC-da kula taliyey in ay gebi ahaanba joojiyaan tebinta wararka oo ay u leexdaan barnaamijyada maaweelada.
My advice to the BBC would be to abandon its traditional role of news coverage. I would literally shut it down and I would focus on traitors and strictly come dancing.
Tala ahaan BBC-du waa in ay ka tagtaa doorkeedii soo jireenka ahaa ee wararka. Haddaan iyaga ahay waaban iska xidhi lahaa, waxaan ahayn barnaamijyada maaweelada sida Strictly Dancing-na ma aan soo daayeen, waayo kuwaasay ku wacan yihiin. Baryahan dambe wararka waxba ay kama yaqaanaan, ayuu ugu duurculay BBC-da. Laakiin dadka u fiirsada warbaahinta ee Australia ayaa qaba in idaacadaha dadweynuhu ay hadda ka muhiimsan yihiin sidii hore, maadaama warbaahintu ay noqotay mid kala qaybsan, siyaasaduhuna ay halis u yihiin inay noqdaan kuwo israabixin uun raadinaya. Jane Goodall waa professorad ka tirsan kooxda cilmi baarista qoraalka iyo bulshada ee jaamacadda Western Sydney University. Waxa ay sheegtay in dokumentarigan laga sii daayay barnaamijka Panorama ee BBC-du uu si cad u jebiyey xeerarka saxaafadda, isla markaana uu fidiyey xog khaldan, laakiin aan taas lagu sifayn karin, bay tiri war propaganda ah.
Now the narrative surrounding it, which is where the real kind of impetus lies, is that Trump was inciting people to riot. Now that's where the real influence and force lies.
Sheekada arrintan ku gadaaman oo ah nuxurka arrintu waa in uu Trump dadka kicinayay, taasina waa mid run ah oo ah meesha ay si dhab ah ugu qotanto, waxaana xaqiijiyey ilo badan oo kala duwan. Tan ugu muhiimsanna waa baaritaankii ballaarnaa ee Kongareska Maraykanka, kaas oo u socday dhinac maxkamadeena, ayay tiri. Waxa ay ka digtay in halista dhabta ah ee qalad noocan ah ka soo bixi karta ay tahay dhaawac ku yimaada sumcadda BBC-da.
The BBC has not been running a false narrative, but it has certainly been guilty of a piece of absolute folly.
BBC-du ma ay wadin sheeko been ah, laakiin waxay si cad u tahay nacasnimo. Najiitaduna waa in ay dadka iyaguba fidiya warka saxdiisa iyo khaladkiisaba, sida xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad Caroline Levitt ay ku eedayn karaan inay sheegeen warar boqolkiiba boqol been, ayay tiri. Professor Catherine Lambie oo ka tirsan jaamacadda Sydney University ayaa sheegtay in uu cadaadis ba'an ku yimi warbaahintii soo jireenka ahayd si ay ula tartamaan baraha bulshada. Waxay aaminsan tahay inay waajib tahay in idaacadaha dadweynuhu ay dadka tusaan muhiimadda daacadnimada saxaafadda, qaladaadkoodana ay wax ka bartaan.
When underfunded public broadcasters are competing for the attention of a whole lot of people who are doom scrolling on their phones, it's understandable that they want to cut to a cheap shot or cut to the chase. But in fact,
ila ada hadd weynaha ee aan si wacan loo maal gelinay mararka qaar kood waxyaalo macna daran bay sameeyaan iyagoo isku dayaya in ay soo jiitaan dad mobile code ku foorara oo warka ka hela online laakiin saxafiyinta iyagu daneeyay hubinta iyo xaqiiqadu waa in ay ku dhiganaadaan heerarka sare ee saxaafadda hadaan anigu BBC da madax ka ahaan lahaa intaan khaladkayga kirto ayaan u jeesan lahaa arrimaha muhiimka ah ayay tiri warbixinta oo SBS u soo diyaarisay Edwin Gainan intaasay ku eegtahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.